with best. First lady namkumbuka na Azizi juu kapandishia na gigi, basi bonge la dem machizi, kwanza nikatupa lile la wizi, kumbe alishaniona na yakasizi, misi juu nikazidi tu fizi, nikakaza msuli shabibi, nikamtokea hey la Azizi, akanichekea
hey mambo vipi bro,
nikajitetea nataka nikupe kinywaji, akachungulia kakuta mimi nakunywa tu maji, akajistukia akaniambia
chakula mtaji,
nikamkimbia kutana na dada mwindaji, akaniambia
handsome boy tulia una kipaji,
nikajistukia huyu ataua kipaji, nikamkimbia kutana na dada muuaji, akaniambia
wewe unajifanya mjuaji,
kako kutulia twende nikakupe mauno, shusha vinywaji changamka nikakupe mauno, akanikalia akaanza kuyaka
Tanda.
Baby mimi nataka
utavunje kitanda.
Nataka
utavunje kitanda.
Zako mimi nataka
utavunje kitanda. Ta ta utavunje kitanda.
Leo mimi nataka
utavunje kitanda.
Mimi nataka
utavunje kitanda.
Lodi mimi nataka
utavunje kitanda. Ta ta
nitavunje kitanda. Na nitapana.